atakwatidde ekibiina kyeno Mmengera okunoonya entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Yoweri Museveni yakakasizza enteekateeka y'okusomesa eddwaliro eryakakumiro Wesley Center for lifuuka eddwaliro eddene ery'omutendera gwa Lifaru olw'okutumbula obuweereza mu bwejjanjabi ekitundu eky'ebunyoro. Museveni agamba nti ekulaakulana ez'emisingi egy'ebyenfuna ng'enguudo, amasannyalaze n'ebirala mu bitundu ebya Bunyoro Kabonyero kankiza akoleko obuwanguzi bwa NRM mu kukola egy'embuyinza mu 1994. Asabye abeeno okumwongera ekisanja mu kalulu kabonaako omwaka ogujja abeere omukulembeze w'eggwanga nate bongere okwegazanyiza mu buwanguzi mu by'amazzi eby'empuliziganya n'okusoma amafuta okubindabinda e Bunyoro. Abadde anoonya akalulu ku kisaawe ekya Kakeeka mu disitulikiti y'e Kakumiro.